inhliziyo yomuntu yona necala unembeza udla umnini othi thule zobazi ntoka mntana nasi ingoma mfana yakithi le
thatha
Yela pelo fagale